Feeling like I'm breathing my last breath.
Produced by 7C.
Angiqondile ukuvusela onde sezaphola mama ngiyazi sewakhohla bengifisa nalabo abakujajayo sengazuthi bengaxola kodwa uyazi lokho akusoze kwenzeka bona ngoba kunemphefumulo langaphandle kuthole ngasoze yakuthola eminye yaya igqokile iyagodola uthando nemfudumali into esingakaze sayibona angifuni ukwanda kakhulu kwazise awunasi isikhathi salento engiyishoyo wena nje usayodlonya kulo wo-5 wawuflasha but still usabizwa ngeyomhlanga yazi nempi yaxaka
kangithi wena uyongivikela
kodwa bheka ngahamba ngesakho isandla kangifisi ukuba umntwana kimi ube umama kanginethemba lokuthi ngizokhula ngivusa umuzi kababa ngibuyisa ithemba kontanga yethu asebalilahla khepha konke lokho kwashabalala emvini kokuba wangikhipha kwesakho isibeletho wayongilahla angiseyishule mama ngingakwazi ngisho ukuyilwela kulo mhlaba wangilahlisa okwenje ungangiqambanga ngisho igama bheka ngoba ngimazi ngisho ubaba namhlanje ukhala ngomhlaba ukuthi uyahlaba akwazi bani mhlawumbe inyembe zosane walahla kodwa nanku umbuzo enginawo kule mzuzwane emncane nawo abo umntwana wakho yini lona ongamazi nokuthi udlile yini lakhona kodwa eyani yona le mbuzo enginayo ngoba impendulo zayo angisoze ngayithola kodwa ngikwaziyo ukuthi one day nelakhe ilanga liyoshona lokho kwabona upawulu edamaseku nawe uyokubona luyeza usuku luyobe lishisa njengeziko iloyo naloyo uyobe ikhihle sakhe isilimo icela intethelelo sebungekho bumnandi bempilo konke nikwenze bumnyameni kuyovela obala bheka ngoba bangani
ningcebo
konke kuyoshabalala akekho yokujaja kephi iloyo naloyo uyobe vuna kutshala
iloyo naloyo uyovuna kutshala loo nto
I wish you all the best in your journey, my nigga. Never look back.